Setunula yeche chitukulungu tanya tuanje songa ebyalo nechiweza kokwe kwatulira mwatwe jaku wasoko wotu kokulemwa uwanyisenga babi wagungulonderera tunasigalira kubasiba kendera nayo woku wasatule ya chavawa kuno mulembe kwa batukumo kwekolera tunagwigira mu kuwata nokweyalira kakati ddira omukono oyegeketta malyo watagulino mukono sake vivi kino kyenkutasa bino we nabinyumya wandine gukano gwangu kungiriza jitambuzo muntu nga unirira nebuza kunze kanga nchali mtu tato kugenda na paka sayi kubumu ye mama nali manga wakangu kwejurula ukuva waka wakansuwa ya gende muka kwena uluwa kwene siba kwa chinziramu nensirika nimbire kanga ye fashi nagenda cheta muze kanga nsajakula tino mukaza vera uo wavali waka na yeka yesu matulata vale charo akoma wawa kuseku chazanya abaluno bakera nyo kusawemu nagenda jate tenkanyiza nunyo ujo kubavu natero kuniranga tukeka mbulirate ono voso kukuba uya komye one sawo yenge jezi towa nevisiko beyandi kupesa zabirina uyu gezanga nomu nenyandi ngorwayo echo kutamwali tugabibienga manyuka tetushari na bakazuru okwekolera tujja kuba wasanga kiro kyokka mazima kati ulutambi lwachuse munzingurula luvaje lwali lwezinga ludde mabega abaluno bakera nnyo banoonya empiya tacyafukamira wotudde nti mpa obukomo leero eno ku mmere guli waabwe gyolagayo walabana n'emiwogo nnyonnyola sente weebuze wakwambikira enkumi ebbiri ogwakacca nti mwami genda gye guli woonoonya ettooke gw'okubiriza n'enkeera ng'akeererwa nti owange tokole yesa wange kuleka naye kirito kyerabira mukyala abawuwo ng'akyaliwo omulengerera ekyo nkiggumiza kulira nnyo nyaleeta obuzibu ng'okuyita muno omukazi aba akolayo mwatteera n'ekituukirira bw'oba otunula omukazi atalina kawatanya kati ebeerangu n'okeera n'obalabbalanya nga yaali waka otuuka n'okaluubirirwe n'ensi eri bubi kale kakisiinya akanoonya omulimu atannawunzika n'olabika okkikkiriza kuba omanya ekiteeteeyi ekimuli omwoyo ekyo kiwonye etakisabe ng'akyegulira bakusigalira byanyiwuyo nga nnyinimu naye akababba n'oluuba bubeera obireka ensimbi eziba kyapa kasasi nga bbululu ng'eziva mu by'otomanyiza eza kitaka zisangibwa muzaaleese bw'aba akomawo obaako w'obitandikira otikka ensaamu naye kitawe bw'akomawo ng'oweeweeta z'oluusi olina wa mwenda mu baweeweesi sikirumiriza naye tugamba amazima bwobwe bufumbo bwa leero bw'oba otunula zoweeka bw'oba otabanjula ebyenjuuyo oli olumanyo togenda n'okubuubuuka owulizoweeka nti basudde yaŋŋambye nti oba oyenda buli lunaku lwokeera ogenda emirimu osanga eriyo abatambulayo nadda mirembe naye banaaba baalo batuuga ate bakadde naye kino ekiduuda kyoggweyo akawasa bunnanga enkyawakana kuba natwalako ebbanga nga nkyabageza buli mukazi gwe nzisinkana era njogera asooka n'abikayanamu ng'akyakugeza onyiikira neyeddiriza waawoomerera ekyabbako kisinyako ng'akwetegula omulage olabye ekkaadi oba ennamba egittaka yeyo kimanya jangu emmanju we tuli waliwo abaana nkwokyakaama tukuuma lubuga omukazi bw'ataayaaya ne banno bakukwatirako bw'aba ali eri wasumadduka soso n'owookubiri namulaga ky'omukisa bw'aba aliwo kale gwamulinaakola ku mumwaniriza bakomawo bakooye nnyo olw'emyetawulo ky'obufumbo kimulema okukuŋŋaanya weyandimuyambyeko obeera okutteriri owaalejjalejja wafunirawo naye omukisa kamunye wagwa mu nkoko zo ng'oyenjedde azisomba n'enkulu eno n'ajulujja ebinyika naye bw'oba okumpika oba oba okkolako kamunye afubutuka n'azireka bw'atya ejjinja omukazi okumwekakasa nti nze nnyini ye ng'ali awo w'omulengerera ng'asiika enva ekyokulabirako ekirungi bw'otambulako buli mukazi gw'ogamba yennakkiriza kale gwemmatiza nti owuwo bw'atambulako akayanya amugambyeko batta ekyama kitalo nnyolaba bw'akomawo ng'ajjasisira naawe n'ojejemba nnyo akuliko emirimu laba naye bw'akiggumiza mu kwanukula timbuddeyo tukooye nnyo gw'ate obwenkya
geza nti mbeera
era sinyunye ugendo yita winkula ge irula bayo sigambi ntio mukaza kola yaba mubi na yenga no kumwebalaka ubulimba kuzinga mugenda wa mukakarabya ne munyukane mudalu mwawo chamulina na yenga akolera kololo okolere ntinda olusi mwawino omwami okolere ekibuye awo ndirwawo kakasa nti nnaalongo akola wiiki negwako ng'akyakumanyi akujjukira lwaggulo nnyo bw'aba akomawo ng'amaze okusiibula bbaasu eyaguza ekyenkya kati nzewo ebbuba eringi gandi enfuufu sijja batonera mukazi nkuuma olugo naye sikuganya oweewuwo bw'aba akolayo muleka kole kale muleete ejjamba olyokoola mulenga kiro kyokka amazima we bukyosindike gye bamwetaaga otenda omwoyo byebyo basajja bannange gwakyanjagala sangeeka gye ntetenkanyiza ndeeta ebinyuma.